kalau kole una ni jua mchokos napenda kukutania toto chochukans wandani na finya kukulisha kwa mapos oto na kupulizia ukiniacha totos nani atakufanyia mana mimi bila wewe kama kitu bila pepa simtaki mwenginewe mana kwako donadeka
Master like a monster, and this is the good master.